Big Fedo, Charlie Domido, Fremi Halaipo, Walanka Santas, I'm crying. Kakwaye anyway, ani yeti dana misumba. Tuwa uminda ni femiyo, ebi anahati na uumimi. Sana mani wini manti na mua, ebi anahati kwa yenye nuna. Kuduni body ya femusi ya grow, you don't know abutra wenye mitina. Sikane jita ye, radidi ya una watini ya mbwa mipanyesha. Umwe yale na wadie,
mani mpalibio.
Yale na wadie,
mani mpalibio.
Yale na wadie,
mani mpalibio.
Lil G beats this beat.